Waliwo obweraliikirivu mu ggwanga obuteetaaga kubeerawo. Wabuli obweraliikirivu obumenyi bw'amateeka nti weebuli, ekyo kyokka tekikusuza bulungi. Kati nno twagala kuvaayo bulambalamu nti okuva abatamanya ŋŋamba lwe baawamba ne batemula Susan Magara, mulambo gwe ne guzuulwa nga 27 ogwokusatu, tufunye emisango egisukka mu 20 egiroopebwa mu ejo ogw'omugenzi Susan Mweguli, ogw'omukyala omu gwe bayita Charity Kyohirwe ow'Emasajja, era abantu 2 bali mu kkooti kwerennemba na musango ogwo, ogw'omwana omuto ennyo w'emyaka 2 embalala eyo, Noela Mulungi eyatwala Weguli, bonna bali mu kkooti bawerennemba n'emisango. Tunaba kuzuula bantu abo.